moyo safi man anakesha na maombi tena amekoma
nice to meet you
nimi wangu na hedi na mashida kova teki gofla nikachukua U-turn nikakukwepa rabi kisa kisa mapenzi ona yule amekukwepa rabi na kisa vijisenti ona huyu amekutoka rabi na makali ya ulofa yakafanya msena nikukwepe rabi nikapoketi maombi nikakutoka rabi hey yeah. Maombi nilisahau maombi nikadha nimefika nikakukwepa rabi nami unisitiri unikumbushe maombi ulivyo funza nilo langu rai maombi nilisahau maombi nikadha nimefika nikakukwepa rabi nami unisitiri unikumbushe maombi ulivyo funza nilo langu rai
minalala muka kimuitarabuka na zidi kuleta mabeta mana na nipenda penda penda doma na minadeka analeta mabeta nikikesha na maombi najua ataleta umuite pia ataleta
maombi nilisahau maombi nikadha nimefika nikakukwepa rabi nani unisitiri unikumbushe maombi ulivyo funza nilo langu rai maombi nilisahau maombi nikadha nimefika nikakukwepa rabi nani unisitiri unikumbushe maombi ulivyo funza nilo langu rai
kondo
kondo
nite mwana kondo amenipa wimbo kondoo amenipa wimbo ndo langu gongo atanipa some more and many more nikikesha kwa maombi atani change kama Saulo
maombi nilisahau maombi nikadhani